Mamela Jomani, inhleko yaphi ebusuku kusomfana?
Mina ngiphuza imali yami, mina ngiholile kubani?
Mamela mfana, ngiyazi ukuthi uholile, ukudala uhlala la eGauteng. Mara kufanele umamele ubambe umthetho.